studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde talatar sappo e jegon lewru janvier sappo e jeddi yamde jabbiri maslimaji chapan enay e joy do radio kawral muti jotti nono do kabaruji di umar way galo kanko non docteur fili dambale won to boggi jambe to sekirabo kompetitivité golleji G5 sa helibe puddi kasen yaltugol mabbe dido berde woni kenyal goldo yaltugol be noddiri dum peñali tiagal ko botu ministre be wadno nokko noddirte do Paris les Lady France d'accord de G5 sa helde mi citede wiide to mottitonde woni kaadi do nokko le fube ko liti wiide sa jewino leedi mali ndi woni nyalawm hande o le réseau mopti o wayde jam e dajere wo hebi wondi hebude sembe jamaare wonde tonde be bi so bami fa goldo luggol fuddi do waylata sababu no bonno ndaydi kan yarde tiagal ko yata balle sappo kuminide kabaru haddeji tomonte en leedi med en di kanye ngati noddango fewde en leedi malindi tinno jawyalo no kani haddirde wayde nyangere kanye e wayde dum won nyangude yimbe la ngadobe bonandaji de nokkobe jewtorde yalla honobe kani haddirde yimbe la wadobe yurku yurku be sekirabe wono sembe kabaruji di min jogini on do kikida hande be bismillah modon e hedade golleji G5 sa helibe ngadi yaltugol mabbe dido berde kasen dun sappo e joy lewru janvier du kenyal goldo yaltugol be noddiri dun peñali le majjum be jalti tiagal ko botu ministre be wadno nokku noddirte do Paris les Lady France di le odo botu mitite den wiide ministre communique be kabaru mangal pade le leful G5 sa hengil kenyal gonno ton fa yotto yo mangal pade en lami be gube gon le dedo nokku hono worri Mohamadou Samaseku
e do sababu denagu woni ko yimbe le ngarbe hawrude e batu o jabal fi sefade do dido imadrajidi so bangal ledde gonne mudun madun adadu yimbe le bamabe ministre leddi mali humanido mangal pat en chena kulwali holiti tan wide ngal do gubal G5 da wondi yar yeso no fewiri o holiti wide ngal fuddi golle mun dido bo alternerende kanko ministre leddi France humanido kabitibe Florence Parly holiti wide sembe golle ngal do gubal wadan nandar keri tati Mali Niger e Burkina sabi e lewi mako kabaru don nokku o natidi sanne golle arandere ngal do gubal dental kabitibe lodunde hawbi fuddi non dar lewru novembre dabindu dar on don nokku goto jogido ti elaji denagu gilalibbe kewdi yimbe le temene jaddo kuntani non hore do golle e do faba solo sabeli di France fed de barkan batu kenya on lati sababu babatobe kawra do gutum bangal hejo golle humaningo yawingol golleji gubalgal e kenya beedugol adadu yimbe le fadde wattu cedu e lewi kanko ministre de France gubal G5 sahelgal na yeli hibinde ujnaji njoy yimbe le do e hakundere hitande 2018
mottido d'accord G5 sahelde woni do do nokku fudube ko liti wiide wayde jam e deder wonde hebude sembe wattu jono yoga jamaare wonde tonde ko liti wiide beltigi sanne ko dum won dido imadaraji pudda ko tiagal mudube ko li metti mabbe ko la mo sali huncade hore hono gube joyen kaborde ngori le de do nokku le kede neddo goto li la motto ko mo sifido hen
mido ngondi ko tiidalaji sanne wana auto bangi mayngo wana oga bangi mayngo patteji didi fuuye patteji didi nawdi hande fa sanne idi nawi do hodum golle wala kebal wala yawarta wala hunde fu wala oga bangi e ngondi jadiste en auto bangi e ngondi e bandiyaku yimbe bambe masse tan so ala ngena yimbe awala na sa alilike jamma adana taako awala na du sa ajalti amirata wartudi suudu maada ndon no hodum woni ko min nanata dedo balde G5 Sahel o yo me e joy kawru e soddas e mudun alkaani imade fa kaba e odo golle nawdo gonde e leedi ndi yo hunde labber non ndon e kaani imade de immo lawdu sala e dum nato hunde tabitinde fa bibbe adama en jogi de dawlele mudun be ka anda ana mbaawi jaagaade kabal danga e leedi ne dum
dunke ande wobbe ko li tiwi di dum waylatade sababu so laamo hebo rufito nokkule do gube joyene kaborde nangi nyaloma hande no ka dum e tawere fu be bi so bami fa mangal padem be mbirfitiki ton an bay hebude tiidalaji hono gube de ngori ton nyaloma hande o kedema konko no dottit Ibrahim Mayga o yo andan do kabaru ndena gusane no worri ko mo sifi do hen do faccitango Mohamadou Samaseku
l'objectif principal de
fa nda modo dido imadraji di yo sagude gube jaadin ko be dum yo go mudun dido bo mudun hando latade ala modo dido imadraji di yo hinnade nokuji di dedo gube gonno e modon di sabi soni be mbawi huntande hore yila mabbe den ko be golli der dido nokuji di no famdiri fuf an hani denagu hebe der dido nokuji yalla ke jabe lamu e kanye gollirde budde fuf hasindenede ngarta yo gonga jati so dido kabaruji di mart namba kumpa gube de namba wujati nautradi di kadu yata chagal muru sabi anahani bedo kana ko be lede jeseng de holita jabar de wiri tabi ngudde ima draji dhabu de bedo gube de dan yosifa nautradi politika ku kabar muru ka andon wiri di anu kuj hakika matna ka kumpa
sekira abso nga bido bema la me andengal oromba ini tirtun mi joji moro nono dimi do di do ni moro jidi di kalon konjit don chapande jete joy chapande jete nai sapoego sapoego chapande jete joy chapande jete nai sapoedi sapoedi koyata bale kumini be kabar ha eji tomante en sapo kanyu en gondi e wadde joni on noddango fewde e lamo tinno jaw yalla hono wayde nyangere hani selede le leedi ndi yurku yurku du habele o don nokku dido kabaruji be ndokki don wakande boto wonno wadde nokku no dirtere oni le leedi le dum won le nokkule de be noddirta to fedde nations uni daki nyalom handen to fa keben famtade fa hande kede muhammadu samaseku
le communique o hulitama wide gilla tongande hitane 2013 de gouvernement leedi mali o huntani hore ko heewi hono wuteji ngada di der labal hitane 2013 di sinngol talkuru kawral der hitane 2015 e ingol fedde humaninde ngonga portal e dewral e kanye kiti kanko horejo kiddo polisabe jadinkobe fedde mujawu ngonnobe to gawtun alihu muhammad toure ka dum fufe tawede hultama faande der tongana de wide kabaruji goddi njebama batte wayde denagu rafi jogola bawde madun batte politikaku pelle humaninde hakkeji bibi adama no wada noddango fawde e lamu kobe leddi mali be e kanye kedde arnarundu yo ngatan hakilo sanne tabagol hakkeji bibi adama sabi e lewi mabbe gilla hitande 2012 basiji kewdi imike der sahal e wuddu leddi mali ndi di toraji mudun yottike unyaaji mbele dido basiji latike sababu rafi kawral hakkunde jaleñi kewdi der nokkuji yoga pelle de kulliti metta mun en fawde yeltingol e kaso madun yopugol fey kabaru yimbele yoga ci kitabe wadde bonandaji ciatudi de do pelle kulliti dun sugulaji mun en tagal martingol kupa nyande chapantati e go oleru december yabidundu yeltingol sariawol waningol dawral leydi ndi gol fanda mudun yu labinde kabaru yimbele yoga basiji di denno ebe kuli pati yimbele yoga ci kitabe wadde bonandaji ciatudi der adnarundu anay be do dun ngadbe torraji fewde europe itefe e juude sariya
faande musse nga murtube ngombe leleedi meden di be jaara e tiagal do der do murtere micciteden wiide aswer jabbinon de suudu assemblée nationale wondo leleedi meden di jabbini on himmeji mabbe di kontene hore be mbiso nuy dun tabaka tan kambe be mbirfiti takoli kalaasiji di micciteden wiide do murtere fuddino ilale jetti lewru janvier jabbinon do kedemo kanko no dotet Ousmane Almadou o yomo gote dun wono musse nga murtube ko mo sifido hen do fajjitango Mohamedou Samaseku
la loi kam adopté à l'assemblée nationale
suudu batrindu kay wuti ngoldo sariawul yamirore gollidide ngollo min domi wattu jun o kay ko war mudun no wondi hebdu lawul kafa hande wonko heddi gollede ndedo drandi kay yimbe le fede men de na politi jukitaade fa dum bilto dum boyiri fuf be njida feye bamtude golle soni wonko heddi gollede e lekku jabbi min totti non lam o holare min dar yimbe lam be omta golle hono wattu jetti lewru janvier e wattu didi lewru me on bi min ni joni kay be politi jukitaade fa tobe de fuf kuntina hore sab lam o yutinta fe adi mo bammi ndenno hankasin lam o hidraki fi holare jamarande dum gon jundo kay mi ngana fi bamtobe golle nyande altner nda mi golli do woni der guldo sariawul nden woni ko min tayki wiide wonti elaji gondi engul ciikitali pawidi do kabaru njoddi lewru fevrier ko min dardata sara be sukabe jangobe be yobe bedoro fam yila amen wana fi be do keddo der boli
notre souhait de voir les enfants dans la rue
to kayto sukabe temere kanye njalti ton kenya so ngati ton majere mudde be kolli metti mabbe tiagal hono ko murtere musse ngabe wondi hebuton sembe wakati de ngadanno murtere nene dum woni majernde be koliti wirbe puddi dum woni jahi mabbe di nokku no dotte de place de l'indépendance fa be jotti to sudu gouverneur auto be kokki dum bataki lanni be ndedo majere yo fedde ayam wonde to de kanyen sara be suka mudde jangata l'école be koliti de journal kessal bangi leledi me dindingal be noddiri wattu juno a befora poule ngal o journal be bi kanko no dotte Soumaila Doucré burdo anditire de master Soumi kanko dum woni tiagal ngal o journal kanko ni tiagal mudum kanko laami dido golleji du o wi ko ni faana mudum faabe jotto yalla hono jamarde haani hebirde hakkilaji lobbi faamadu bonandaji gondude e wadede leleedi ndi kede mo kanko master Soumi o ko mo sifido hen do faccitango Mohamedou Samaseku
c'est un journal satirique
yo journal mo faana mudum yo martinde kumpa do alhali gachi rap noni onon ko mo tanki ele ko min kuliti on joni der no kurande ndenam ne gondi e jokitaade habo ngomin puddi non gila boyi dawrude no jamarande ɓeydorto faamu kabaruji ɗi wattani koye mun en hakkillo e kañe darade darɗe mabɓe banggal sembigol kabaru démocratie e kañe peeral. Ndenom ne jiiɗi nawtorade oɗo journal o Martine Kumpa ko ɓuuri hewde ɓiɓɓe leydi ndi humpitinde dow kala kabaru bonandaji eti Allahji e hollitinde ɗum dabareji kumani ɗi majji. Nden hollitinde tan wiide yo imadaraji peeral goni puɗɗiɗi nder leydi Mali. Min takki ɗum wiide sukaɓeɓe nakkinno sanne ɗiɗo ibadaraji ɗi ɗum yo moƴƴere mawnde ɗon yo kani yettede banggal muɗum. Ndenno fani ɓe tinno jumtitade ɗum saabi ndiɗo leydi yo leydi en foof noon en gala leydi wondi so wona leydi Mali ndi. Ndenno en foof kani hinade yirwere ndiɗo leydi Mali.
Nous de faire ce Mali auquel nous aspirons tous.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio tamani.
Sekirabe jurniɗen ƴeylo nele kreduji ɗi en puɗɗiranto an sogotoɓe kolitiwide mobilaji ɗiɗi ɗum woni kamioji ugruɗi ley leydi Niger ndi kañum e yimɓele bomɓe Sumbu Pali nokku an woɗɗiri an songo ko yata kilogaji capantati ɓe ceetti jamar nde kala ko tawa e juuɗele muɗum en fo maggal paɗe gomɓe le oɗon nokku wakkande Martina Kumpane jaɓa yaade taynoyde ɓeɗo yimɓele. Si ugruto e gardan faɗo yoro soɗo ko yata sukaɓe uynaji capanɗe jeenayom e nayom ɓe gala hitande fa yetto duuɓi joyi kañum en pesa toon pese faɓe ɗelo ɓe kane sakkirade ñaw polio o ɗiɗo kabaruji suudu doctoror wondu toon ɗo hokki ɗum ɓe mbi sukaɓe wonɓe toon ɓe le temedere fo capanɗe jeenayom keeɓi fesede fesugol ngol timmi toon keñen. Si iwrute garan timminirem faɗo tumbutu ɗo ko yata sukaɓe ujunerom ɓe saara e muɗen ɗali aduna kañum en paabira toon kaaki jangguirɗe l'école sakkosiji fa yettoyo kayeŋaji kañum e livre ngaji gaɗɗo oɗo golle ɓe mbi koni fana muɗum faɓe ɗelono ɓeɗo sukaɓe attimin en kane keddirade ley l'école lanniɓe oɗo golle yo fedde ONG nde noddirte mixiwel ko ɓe gattili hen ana yaaha wattu joni ɓe mbi millioji nayyi CFA. Sakiraɓe ɗo kadditen kikiɗande kabaruji meɗen ɗimi jowti on sanne heɗade heeƴo jaame fande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam.